Government ingeri wamu ne bannamikago yeye amyokuzibwa mu watu oguliwa mu ntekazo okugema abaana naddala mu bitundu ebitali byangu byakutuukamu. Dr. General Sacheng, Minister w'ebyobulamu ategeezezza nti ebitundu bino ebisinga ebitali byangu byakutuukamu abaana baayo tebagemerwa ddala, ate abamu tebamalaayo ddoozi olw'okuba kizibu okutuuka ku malwaliro. Enkola y'ebitundu nzibu kw'ossa emiziziko emirala. Acheng agamba nti okuyita mu kitavu ki Gavi Quit Accelerator Fund, Ministry y'ebyobulamu yasobodde okwongera ku muwendo gw'abaana abagemebwa mu disitulikiti 5-9 ezisingamu abaana abangi abadde tebagemwa. Ezimu ku disitulikiti kuliko Kasese, Kotido, Kalangala ne Terego, nga zino za bizinga zirimu obuvubi za nsozi ate endala ziwangalira mu babudami. Bino Acheng byogeredde ku mukolo gw'okwasa abakulembeze ba disitulikiti ebineeyambisibwa mu kunyweza enteeka ez'okugema okubadde pikipiki 642 ebisulwamu abasawo eby'ekiseera n'ebirala.